Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moyo halang. Ntate Modimo, re tla go wena ka jeno ga letsatsi, re tla re kokopeditse re le bana ba gago, re re ra leboa ntate Modimo. Re tla ka ditanki le ditepo tse ngata-ngata-ngata-ngata, re re tanki ntate Modimo. Ke kopa o re babalele ka matsatsi otlhe ga masedi a oloka, o re fele maatla a go phela every day. Ntate Modimo, kopa o re fele maatla a go dula tshepong ka tlasa go wena ka masedi a oloka. Ke kopa o sa re leader ya di-temptationseng gobane ke wena fela mmuso wa rona ka masedi a oloka. Re tla go wena ka masedi a oloka, re ikokopeditse re re ra kopang ka ntate Modimo oloka. Re kopa o re sireletse ngwana rona ka masedi a oloka. O mo fele maatla ka masedi, o mo fele maatla a go producer dipina tse monate. Ke tla go wena ke re ke a leboga masedi a oloka. Please protect, guide and keep him safe, oh Lord. Ke re ke leboga basadi ba mphileng bona bophelo, ba mphileng bona le thogo tse ngwe le tse ngwe. Ke kopa o beele go rona ka matsatsi le matsatsi ga masedi a oloka, o re protect-ile, o re guide-ile ga masedi a oloka. As wena o itse seek and you will find ga masedi a oloka. Re tla re reng tata rona ba Modimo, lebitso la letle le kgethege, go tle mosa wa thathatse lefatshe le rokoetsa le Modimo. O re fe ka jeno bogabe ba rona batsatsi le leng le le leng. O re tshwarele nnata rona jalo ka o tshwarela ba re sitetseng. O seke ba re samelekong, o tlogela le mobe, gobane mmuso kwa gago le maatla le kganya ka go sa fele. Amen.